Yeah. With ties, Kenge Razor. Pick up India, but not stand out. Yeah.
I'm standing out good. Kuku ana shida adisani ushuhuda. I'm standing out good. Simba wa Yuda amenipa ushuhuda. I'm standing out good.
Nilikuwa nimehang akani reboot akanipa new hope. Nisi hang boots kama John CEO. Nina biga salute juu yangu kilio. Ali finya commute. Nina break this beat. Let me praise him na fluid. Na sababu world imekuwa much crazy. Ni kwa hima yake mina fanya zero grazing. My enemies waki kama ka tsunami. Dear Lord protect me. Don't let them arm me. Najua uko strong. Ata kushinda army. CAT nina chocha. CAT sina kosa. Kuwa nimekosa. Lakini dhambi zangu kwa damu kazi osha.
I'm standing out good. Kuku ana shida adisani ushuhuda. I'm standing out good. Simba wa Yuda amenipa ushuhuda. I'm standing out good.
Bodybuilders wanasema eti no pain no gain. Hakuna pain but bado mina gain. Cause kusoma Bible ndiyo venye mi hu train. Focus to the glory ndiyo mini na maintain. Anything like losing nimesha refrain. Ni kwa nini mini strain my brain. Na alitoka heaven akatu free from all the chains. Let it be known in every public domain that yende the king na forever na reign. Niki stick by him siwezi kufail. I'll forever be the head never the tail. Forever the head.
I'm standing out good. Kuku ana shida adisani ushuhuda. I'm standing out good. Simba wa Yuda amenipa ushuhuda. I'm standing out good.
Haters waki try kuni bring down. Ali come to be true akani visha crown. Akani eka new mark nisifanane now. Na sabu bingu na dunia niye ana control. Na njia kwenda heaven siyo plain ground. Obstacles on my road zifanye stepping stones. Ni come ni chillax nawe papa kwenye throne. Nguo zangu color black zime turn brown. But nikifika heaven napata white gown. Mi story za mandula nitasema no. Nitatembea barefooted on heaven's floor. Mara your first in my life nikanyage gold.
I'm standing out good. Kuku ana shida adisani ushuhuda. I'm standing out good. Simba wa Yuda amenipa ushuhuda. I'm standing out good.